watch kawe pe kutano. Mira King, Robbie Dobby. Mira King gidelo nkusabe tulo kalire. Kunyumize kubide visera mwane vya shure. Ali mchikofi la mpuri la mbuno yerure. Bambi ure tulo urire. Gano mazima siburi mba gano maurire. High school assembly la baby va maurire. Gano matumire maurire baga ita maurire. Forever high forever young wolf empire cheche chikosi. Mwana tubanga yo eliku shure.
High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life. High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life.
Ya dawa mburi na mbuno ya genda ruwero mumuanyize. Elaji ya kasivire yokati na waze ibe. Atori niga mwane ya tuzo ganyanga. Ya tukuwe migwe gomba baturi vanawe. Mburi da ya gena masaka mufamu ye. Elaji limanga mweyo neva fandewe. High school kapo ringa wala tuwa wafakota dakuwa madamu nevide muneta. Uti video chikwano chimatizo. Muti manogu gazi ya nera ni chigana. Big up to all of them student teachers. Bina mandaga mbuno wida fute binga sa. Ya dara chitu fute binga sa.
High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life. High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life. High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life. High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life.
Vibe ku vibe fetu watu vibinga. Pa madamu teacher forever tu wakuananga. Haga batu wane max kupepa batu wanga. Ate batu matiro mkwano sigwa kuforcinga. School memories never make it. Kakatindi wa Robbie mwana chi recording. Ficha yange pola pola tandi so kujibuilding. Ateje kuja masebe rotu vya ngenda kubi achieving. Ngenda kupushinga mpaka rendwitching. Tali kuzikiza majefe tu vude wala. Ate kasera usera tugenda kuwela wala. Big up to all of them the backbenchers. Class it to ziwe vibe. Wolf Empire jetuveo yes. Ivo kojite high school gang. X-Fort etiela bavelo ever tulavisanga. Doja nyonja kukwatila kati magwe daddy.
High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life. High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life. High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life. High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life.
Ngabuzibye bameni tulabise bikumba eba tukuba. Abali na mwe bikete ngabalabisa batalina tuchokumira. Kale long time remember that high school back jukiramu. Madamu teacher kabikola nga jukiramu. Shule teba vya kapolingi na yetu kukuta mwana. Ateba teacher mbalavula mukendeze kumigo. Mutukuwa minji ogamba tulibisoro. Na iwe tulinyika tulibasike ntiku mbuto. Muria kuzafe ngamba school fee. Temuko moko sebo muria nevi fee. Mbe mufune kumanyi muje mutukuwe nti. Na eva niga babuka eva besa vika. Elanga batukuwe nti kushule teba kuseguka. Kanoka kubide high school kid anti jetu sivuka. One love babula de chigoma mutilabise. Wama robide be chigoma chikuwe mpaka muwe.
High school life. Gana kaimbo mwana ka high school life. High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life. High school, high school, high school life. Gana kaimbo mwana ka high school life. High school, high school, high school life.